brokito, brokito all night. Every dance ni venyu na feel nice. Siongei juu ya wadan kisema ili rain twice. Mra, must be nice. Nabadilisha jina tu Hadija Kopa. Wild boss, ni mimi ndo anafa kukopa. This yes day from zama window shopper. Vitu ni nabaisi kwez meja za commas. Mra, ima hotline playing another ya meteveva. Tabidi umejileta. Nimkamatia chini mic, I see you later. From ya leo ni kukesha. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta.
Very super na kazi ya kuingia na exit. Nateleza na wote niko na payslip. Healthy na wageuza geuza. Mandom na purura na watu pia lugha tufanye water stepping. Chuzi na chombo kongeza mchuzi. Na neza kanyagia riba zote za juzi. Na meja za ujuzi bubbly kajakuzi. Na tafadhali usitupangie harusi. Njipi bado kisleki. Get busy nko busy na my lady. Kwa rodoko only in koja umanjei. Kuna msa menge na jili na mekata kreti. Kulima karudi home na matunda 16. Ni beshte ya misi kwenye kiwa na mling. Mashora meshona kwa ready kureceive. Trupa sarif, mrazi delete.
Nima hotline playing another ya meteveva. Itabidi umejileta. Nimkamatia chini mic, I see you later. From ya leo ni kukesha. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Nima hotline playing another ya meteveva. Itabidi umejileta. Nimkamatia chini mic, I see you later. From ya leo ni kukesha. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta.